mwanzo hadi sasa, umeishi ukiwa Mungu, vizazi hadi vizazi vyatangaza ukuu wako, ee Bwana. Toka mwanzo hadi sasa, umeishi ukiwa Mungu, vizazi hadi vizazi vyatangaza ukuu wako, ee Bwana. Wewe ni Mungu juu ya miungu, mweza wa yote twakuabudu. Wewe ni mfalme juu ya wafalme,
beginning till the end. You have been the King of Kings, generations after generations, they are bowing before your throne, King of Kings. From beginning until the end, you have been the King of Kings, generations after generations, they are bowing before your throne, King of Kings. You are the Lord God, you are the Lord of Lords, you are the able, we worship you, Lord. You are the King of Kings, above all the kings, oh Lord. Your kingdom's everlasting, we worship you, Lord.
Toka mwanzo hadi sasa, umeishi ukiwa Mungu, vizazi hadi vizazi vyatangaza ukuu wako, ee Bwana. Mwanzo hadi sasa, umeishi ukiwa Mungu, vizazi hadi vizazi vyatangaza ukuu wako.